kwanza na maintu sipoa. Tafuta kwanza mainfo ndo kipaswa, kumchaka namba hata kama ni mkamba ama mshamba, hata kubamba lazima uvae poa, hata kama kujamua jisiku moja kata kuokoa. Consider nikolon ndo usunuke kikalon, hata ikyo strong you never know you might score. Sa uko na simu gani na look show usave hizo za Erico. Sa imagine kakilia mbele ya msupa, utafikiria venye utanunua Nokia Lumia. Tulia na kutafutia then usau kurudisho hizo matao na mamia. Sezi burudika na taska lete after kula nyama choma buzi squeezy, siku la kilona na upuzi. Ulevi ni mbaya bila haya, utakama utapikwa nsoma after kutembelea kimalaya. Usikia zimepanda amka taxi panda kesho enda.
We came up from the bottom on the peak we are the top. I told her when I hit it then she promised non stop. We lit a gin too low mama started cough, my hands on her boobies and my fingers through her top. She whispered to my head couldn't really hear, wasn't quite clear. I started with a dare ended with a nail, so now I'm getting in here. Dick started in a rock, wanna poke, wanna choke that mouth. Grey goose is on a rock, so she talk about middle fingers on the other mouth. Now I know she knows me, the way she controls me. Now I know she knows me, she call me Papi Tony. Yeah.